You are listening to WRIRLP 97.3 FM Richmond. Support for WRIR comes from the ICA at VCU, presenting the Art of Our Time and providing an open forum for dialogue and collaboration through exhibitions, programs, and publications. The Institute for Contemporary Art at Virginia Commonwealth University, West Broad Street at Belvedere, is free and open to everyone. You belong here. And it's 3 o'clock on Sunday afternoon. That means it's either time for the Other Black Music with DJ Greybeard or Ambiance Congo with DJ Dowdy. It's Ambiance Congo this week, 2 hours of Congolese music. Today we're going to start off celebrating the life of the late, great poet Lutumba Simiro, who just passed away 2 days ago. It's a big loss to the music world, so we'll be playing some of his great music with OK Jazz and Pongo Love and others. So stay tuned for that. But right now, let's get going. Welcome, welcome, welcome to Ambiance Congo. My name is David, also known as DJ Dowdy. I'm here with you every other Sunday from 3 to 5 p.m., bringing you 2 hours of Congolese music. We're going to start off with a live performance featuring the late, great poet Simiro Lutumba, along with Sam Mangwana. It was done in Paris in 2015. We're going to hear Sam Mangwana singing Ebale Ya Zaire, which was originally sung by Luciana, I'm trying to think of the name. I'm having a gray hair moment. I can't think of it. So anyway, we'll play that for you and take it from there. This is in honor of the late, great Lutumba Simiro, a person who has had an immense influence on my life with the beautiful music that he wrote for OK Jazz in particular and also for others. And we'll play some music for you. If you have requests or comments, the number here is area code 804-649-9737. You can go to the WRIR.org and leave a comment there. Enjoy. Keep it cranked up loud on this beautiful Sunday here in RVA.
Na katia londende ko biso na bino to yemba we binga pena lo kwa bino we na ko yemba na papier na bosa na Joana e lo ko moli kwa nengo ba mamba ni na to bote na ba Kolinga kolinga yote Oyoko boya akolinga yo mingyo Oyoko kima akolanda yo mingyo Etumbo Oya bampati ya lolango Etumbo nato Mama minalewa o mama Mama nako kufa esi maroe Mobali kitoko ayamu bakete Kito kondo to sebe sebe Tata anuna anuna kateo Soso e konda anuna kateo Simaro na biso e simaro eternel Soso e konda anuna kateo Eloko bolindo e zanga miso Moto yo kolina kolina yo teo Oyoko kima akolanda yo mingyo Etumbo oya bampasi ya lolango etukumona mama mina kwa mama mama na kwa mama mama na kubeba mama yeye mama na kufa Bato babongisi lelo bakola kabino lisu na ba fisto ya tokuta na lisusu po yango ya na lisolote il faut continuer à gater et à rendre boete boe bakapete merci mi
Maya Oh Maya mon amour Yoka mongongo mozali kobelela yo na kati ya butu Yoka lokole na suka ya mboka Ozali moto kanisa Nakomi lokola litanga ya mbula pembeni ya ebale Maya Kasi ata butu eindi makasi Tongo ekosuka kasi etana Nazali responsable na yo Yonde ozali coupable ya misère nangai. Maya ngai na tangi maboko na moto makambo matoninga motema e na komi kotanga mikolo na misapi na komi ndeko banga Bala li bon soto sala ki matata ezala ki kakaboye soki na fungola ki misote olinga ki oboyanga Mayanga ina tilo boko na lita mama kambo matoninga motema e na komi kotanga basanza na misapi na komi neko banga Bala li bon soto kene ki isiro ezala ki kakaboye Soki na futa kitikete na landa yo Olinga ki yo zungate Mai yana misilo lemo na zoki makila masangani na soya mono komo susu na bwaka mosusu na mela na komi na badute pala eleki osenga ki divorce obanda ki kakaboye soki na landa kilo lendo na yo ezala ki seto kabwana ye oki sasa kisasa mboka te moto azali kokufa bango bazali koseka moto nakei kosenga conseil akomi nde koseka mpe kotongo konga na pembeni likambo ya kokamwa zuzi oyo amesana kosambisa matata ya ngai na yo maya nzoka nde alulaka yo lisusu mokili komplike mama enami piko lisuki na moto sango na yoki na bondeko ndima nazangi konfiance na matoi nanga moko nzoto ekomi somosomo e moto aliaka nanga sani moko lelo oyo akoma mbanda oniyokana lokola liwa osali zoba lokola ndoki e mama enami piko lisuki na moto sango na yoki na bondeko ndima nazangi konfiance na matoi nanga moko nzoto ekomi somosomo e moto aliaka nanga sani moko lelo oyo akoma mbanda oniyokana lokola liwa osali zoba lokola ndoki yeye maya nakomi lokola moto baswi na nyoka nakomi kobanga ata moselekete ya mpamba mpasi ya moninga bakoyoka kasi na matoi lokola lisolo kasi ekosala yo na motema lokola ye te bakabaka badefisaka basimbisaka kaka se mbongo maya kasi bokono to mpasi ya bolingo eritier azalaka te maladi ya bolingo lokotolo azalaka te ekosila kasi na moto oyo apesaki yo yango akendeke bongo te atako ya siliki abungaka nzela ya ndako te kasi ekomi lelonga na luka e oyokanaka bongo te o nalingaka toswana mpoto mesana nyonso ambiance ya libala e bitumba bazuwa na miso ya bato e na mesana kobondela yo o nzambe nzambe nazunde etumbu nakangami na motambo lisumu nini nasali mpo namerite etumbu motindo oyo nameki mpe mbala mingi mpo naboya ye kasi nakokaka te epai kobolingo epai nga mpe komoto ya maladi tokosuka boni mokanda kutu nalingaka natindela yo maya epasuki na matanga ya motoki ya susi na yo maya okomisi ngai kandakanda na mokili nzambe asala eloko yo bolingo eloko yo moniokoli ngai ko nalelaka libala bandeko nzambe atindeli ngai elima e ngai ko natuti libaku ya mabeo isuma na lavi likambo tema ya mbala na yo nazingi nde maboko e nga nakoluka mwei nabosana soki mpe nakokoka e natingama lisusu nini nakanga se motema e awa kobobotoli ngai e o boremplace ngai nani e nakei kolela na se ya mbula e na bompinzoli etika bilembo na matama e oyo nyonso fote ya mama aponela ngai motema e motema ya kolinga baninga ya mokili tika na nyoko maboye vie masasi wapi balenge amisie soki mokola mosusu oloti ndoto kati ya butu e yebaka ngai wa yo e nazali kobanza yo eloko esali nga nde makanisi ye tomeseneki mingi ye mokili mununi nano te tina nini bolingo na biso enuna mama maya soki mwoye ezali senga na mbana na ngai ya sika e mokolo yo kokumba zemie senga ye permisio mwana liboso yo kobota azala mwana ya mobali azwa kitoko na yo pesa ye kombo na ngai mokili mununi nano te tina nini souvenir na biso epola mama
tonton dorina tonton villa bakali tonton amiso tonton tsuka bino bato bolinga lisano epai ya silovangi epai ya longomba na foburu epai ya tedikinsala na sexy pop epai ya bebel na lukandu epai ya maya na exodus na bandal soki bomondelinga maya boyebisa ye epai ya kei soki mobali atungisi ye azonga azonga po mpo na nini akomi nyokola esika na ye ezali awa natandi maboko nazali kozela nazali se na esika atikaki ngai na se ya nzete ya madame
nzambe asala eloko yo bolingo eloko yo moniokoli nzambe asala eloko yo lamo eloko yo misere nzambe asala eloko yo koeme eloko yo matata ngai ko nalelaka libala bandeko nzambe atindeli ngaki simbie tango akolala nde ntango tokokanisa maye tokosala lobi mama maya atiyanga na programe ya lobi mama maya akanisaka ngai ye mama kutu ekomi molai nga kokongise na miso e ntongo eboyi kotana maya e mama yo na kituku ya
Mokile zali se kokete
Mokile zali se kokete
biso to elakate o Tozali seko talanga miso Nenge mokile zali seko baluka Mwasi akende kepe ako kiko songa Onyo sose nanzambe
Lucila, gouverneur.
Oh, Malambo, Lucila a pide un pote.
Oh,
Masala bino bonyo bato mokilio. Babe na bino e bobo mbaka e Basala bino bonyo batwa mokilio Boko kufana mitema ya likunya Bae mbabino mingyo kasi bo changete Babe na bino e bomisa bato e Kasi yanga imba ya vandu boko kate Ipera zali pembeni nanga
To zali seko tala na miso mama
Yege mokile zali seko kende
Mome kende ketango mosu seko zongaka
Iso towe lakate o
To zali seko tala na miso
Yege mokile zali seko baluka
Mwasi ya kende kepe ako piko zonga
Canda compliqué, mais pas la mer qu'elle a dit.
Supero bako kate o Bako echoue o Jalousie o bako echoue o Bako loba bako lembe Pona bandu mama Bato mbo bayo kani Botika bavanda o
Nana rebete gogo Mikumba kumbana makamo ya bato Nako tosimba baby Sama koluka na samwae Oko sukae Oko futa Mikumba kumba
Boko samba e, mama e, boko samba e Iloba loba, bosuki o boko mona e Lika boya bana bato, botika kokota o mama Lika boya bandu na zipa, boko kufa sonyo o
Koki ronseto boya pe, kokota ba makambo ya bato Misoto kitakate, tomatakate, se mon vema Metena se oro C'est qu'à la vie, simplicité, oh, c'est qu'à la vie.
Bako kate, super, oh, bako kate, oh, bako échoué, oh, jalousie, oh, bako échoué, oh, bako loba, bako lembe, bona bandou mama, bato mbo, bayo kani, botika, bavanda, oh, oh.
Bino, sena, tuba, tuba, biso, se mo sala, anama. Tango bako tango bato Biso to zali seko nana Di bataye Maya mwande Di bataye super Maya mwande Biso to lansa kabino boka mataka Biso to lansa kabino boloko taka Soto la sakabino boboto laka Totikelibino yembanzi ya kamundele Totikelibino yembanzi ya kamundele Pisa tobunda kate o tobunda kate Dosukole mite mana savoya spring fresh
Trois jaunes
Dosukole mite mana savoya spring fresh
Trois jaunes
Mama e boko samba e Iloba loba Bosu kyo boko mona e Lika moya bana bato Botika kokota o mama
Nika boya maduna sipe bobo kufa sonyo
Nga narebebe oko Bikuma kumbana makamo ya bato Nga kutuse mabemi sama Koluka na suka ye Poko suka ye Poko suka Mifuna funa Poko suka
Bako kate Sipe o bako kate o Bako eshuwe o Jalousi o bako eshuwe o Bakolo baba kolembe pona bandu mama Batongo bayokani botika bavanda oko
Bino sena tu batu babiso se mosara anava Tango baka tango bato biso to zali se kokende Di bataye Maya mande Di bataye shipe Sakabina bobotolaka Totikelibino yembanzi ya kamundele Totikelibino yembanzi ya kamundele Piso to sana kate o to sana kate Piso to buna kate o to buna kate To sukola mite mana savoya spring fresh
Kwa jose
To sukola mite mana savoya spring fresh
Kwa jose
Samba e mama boko samba e Biloba loba bosu ki oboko mona e Nika boya bala bato botika kokota o mama Nika boya bando na sipa boko kufa sonyo o
Oh yama ki somo somo
Sukaka seboye bolingo esili te obakati ne kokata libata yo ya mbala oyo ni yo otusha point faible na ngai omemelinga motema o super nalingaka nakoka te kopartage yo na mbanda bolingo enoni te obakati ne kokata okabongo tanga na elongi na nga okoyeba opasi na ngai simbanga na motema okoyeba susi na ngai nakoka te kodivize yo na mbanda kanazalinanga na chance te ya baninga o kamarade nyonso nga nalingaka o mama ekosuka siakoma mbanda na ngai mokili komplike nzambe o bakati ne kokata okabongo tanga na elongi na nga okoyeba opasi na ngai simbanga na motema okoyeba susi na ngai nakoka te kodivize yo na mbanda kanazali nanga na chance te ya baninga o kamarade nyonso nga nalingaka o mama ekosuka siakoma mbanda na ngai mokili komplike nzambe o
Singi réconciliation soki na bimi na ye mama na baluli bawe la kanine mama o kamwe tamara tenyo songa na linga kana mokili eko suka sa koma mama na ngai mokili compliqué royo yo
na dike li bina ye o
di bata yo
na dike li bina di bata yo Como vali quito fue, mamá da bolula yo yo, falanga fue payo, mamá da boela yo yo, macambo, mamá, yo yo yo, macambo.
Nanuka katine yeba na katego, mopanyata maka buena cara soki a cominaga mamá, mamá na basengi reconciliación soki na bimina ye, mamá na baluli, bawela canine ngaye. Bampangyo, miongo ya nani na futa kesi la katero. Yambara oyo diyo bomemelinga imotema, na la la wapie tenten.
Na dike li bina ye o oh, o oh, o oh, o. Oh.
Ibata yo.
Na dike li bina di bata yo o oh, o. Oh. Tomo bani kito kwe, pambanda bolula yo yo. Falanga kwe payo, pambanda boela yo yo. Makambo. Mama, yo yo yo,
natike libino ye o, natike libino di batayo, ngana wela katero, natula katero yo yo, kitoko nyamae, nazwa kamingye mama.
Rompel,
o kamwe, tamama tenyo songa nalinga kana mokili. Eko suka sa koma mbanda na ngai mokili komplike royo yo
natike libina ye o o o o
suke ngai
natike libina di bata yo o o o mo bali kito kwe bambanda bolula yo yo faranga kwe payo bambanda boela yo yo makambo
mama, yo yo yo.
Nati keli bino ye o, nati keli bino kabongo ko. Kasi na kena susi ye, na kokanga motema yo yo, atamula mosusu, bolingo kozonga papa.
Grand maître Massia la Robodo.
Motema ye.
Mama, yo yo yo, makambo.
Iko moya koka moya koyebana etumo. Mobali ataba yebaka yete soki akomi nanga mama. Bamba na ba peti zeke. Soki natuni ba lobio ba botana ye. Bawe lakani nyenga ye. Oka moye. Kamarate nyosonga na lingaka na mokini. Eko suka sako mama nanangai Mokili komplike rotentin
Natike libina ye oh oh oh
Ibasa yo
Natike libina dibasa yo oh oh Omo bali kitokwe Bamba na bonu la yo yo Falanga kwe payo Bamba na bowe la yo yo Makambo Mama Yo yo yo, yo makambo
Ale 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 ale
Okay, you're listening to Ambiance Congo at WRIRLP 97.3 FM. And something is making a lot of noise in here. Okay, here we go. The fastest fund drive in the history of WRIR starts Wednesday, April 3rd at 3 p.m. You can kick it off by making your donation right now. By giving now, you tell the world that you support radio that's handmade, homegrown, and heartfelt. You'll show other listeners that WRIR is worthy of their support, too. Go to WRIR.org and click on the red donate button. It's quick, it's easy, it's fast. Our spring fund drive is April 3rd through April 10th. Donate at WRIR.org. I just lost track. Here you go. WRIR is fueled by volunteers and funded by you. That's right, we're all volunteers here. And my name is DJ Dowdy, and I'm spinning the music of the late, great Lutumba Simaro, Simaro Lutumba Masia, who passed away just 2 days ago. He was born in 1938 on March 19th, just passed away 2 days ago. We've been playing a lot of OK Jazz music. He's one of the people that made OK Jazz the best band that ever was anywhere at any time. And we just played a couple of songs from them. The last one was Kabongo from the LP Cero Or Chez Undo Toi. We heard the song Kabongo, which was written by Simaro. Before that, Franco et les Tout Puissants OK Jazz from the LP Chez Savary Club de Brussels, 1984. We heard the song called Mbanzi ya Kamundele, another Simaro song. Before that, we heard from Simaro Masia Lutumba's LP Maya. We heard the title cut off of that one from 1985, and we started off with Le Poeta Simaro Lutumba and Sam Mangwana from a 2015 live performance in Paris. We heard Sam Mangwana singing a Bali Zaire, along with Simaro playing guitars on that one. He was a great rhythm guitarist and probably one of the greatest composers of modern music that ever lived anywhere, in my opinion. All right, so let's see. What else can we read for you here? With summer here, the James River or your local pool can provide relief from the heat. The City of Richmond Department of Fire and Emergency Services reminds you to follow some simple steps to stay safer around water. Ensure that everyone in your family learns how to swim. Always swim with a buddy and not alone. Never leave children unattended near water. Have young children and inexperienced swimmers wear approved life jackets. Don't rely on life jackets alone. Supervise them. Never mix alcohol and water activities, and know how and when to call 911 in an emergency. You can learn more about the James River Park City and City Swimming Pools at richmondgov.com. And our track list is at www.wrir.org. All right, let's play something from another Simaro song. This one penned for the group Sheke Sheke Love, featuring Mpongo Love. We're going to hear the song off of this one called Monana Elema.
Monamae?
Yeah.
Monamae?
Yeah.
Lingao, ona manatika la sena bolingo ya miso na presence. kamona motote
o mama e kana bebie
kamona motote imae Obali
mobali ya kwiki obali bitumba
Kamboya mibali.
obali bambanda
mambo ya mibali ye
obali mobali ya mbongo obali binemi ye
mambo ya mibali ye
obali mobali ya kwiti obali bitumba
mambo ya mibali ye
onzambe o zola joye
mambo ya mibali ye
All right, that last track was Mpongo Love, along with this group Sheke Sheke Love, a song written and with guitar played by Simro Masia Lutumba, who just passed away the other day. Before that, we heard from Franco and the Tupuisan OK Jazz, the song Kabongo, here on WRIR LP 97.3 FM Richmond and Ambiance Congo. My name is DJ Daddy. I'm here with you every other Sunday bringing you 2 hours of Congolese music. Look for Greybeard and the other black music in this time slot next week, and he'll be joining me in 1 hour and 2 minutes for the Motherland Influence, 2 hours of African, Latin, and Caribbean music right here on your favorite radio station. Volunteer fueled and funded by you, WRIRLP 97.3 FM Richmond. And support for WRIR comes from the Maudlin Center at the University of Richmond. Ticket information and the Maudlin Center's complete schedule of events can be found at Maudlin, that's spelled M-O-D-L-I-N, .richmond.edu. And our track list is at www.wrir.org.